Tongole kivunaanyizibwa ku ntebereza y'obudde ekiri wansi wa minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi kirangiridde ppereketya w'omusana agenda okwaka mu Uganda wakati w'omwezi ogw'omukaaga n'omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Alipoota eno efulumiziddwa olwaleero eraze nti mu bitundu okuli Buganda, Busoga, Bukedia ne Rwenzori, enkuba ya sizoni eno eteeberezebwa okukoma mu mwezi guno ogw'okutaano olw'okutandika n'omwezi ogujja okutuukira mu mwezi ogw'omunaana nti omusana gugenda kwememula. Omuteesiteesi omukulu minisita y'amazzi n'obutonde bw'ensi Dr. Alfred Okoti bw'abadde asoma alipoota eno awabudde abalimi abalina ebirime ebibadde tebinnakula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okweteekateeka.
We need to embrace irrigation and ensure we have water storage within or near us. The appropriate solutions, simple, that can be used. But importantly, we need farmers to get in touch with the Minister of Agriculture, Minister of Water, where we have equipment and start actually having water storage facilities. Importantly, we need farmers to get in touch with the Minister of Agriculture, Minister of Water, where we have equipment and start actually having water storage facility on your own facility, so that times like this you are able to adapt.